Yeah. Umlando.
Umlando.
Kapizo
boy. Kapizo
boy. Yeah. Tuko imara na tuna imarika. Hatuna pupa mana mda ujafika. Basha atua usipende kuruka. Sikimbia unaweza kuanguka. Yeah, 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 yeah. I give them vibe, I make them dance. Even if you wait till your mama she go dance, yeah. I make them bounce,
I make them bounce.
Get you to play with me, I play like a Vini. Ice on my wrist, I feel it like a Gucci. Every time we shine, your sister she go like me.
Your sister she go like me.
Cause I'm a famous, cause I'm a superstar. Bambie when you're jealous, kesha ukamata mta. Deko mi bizo, bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, kabizo boy. Mi siti shu siti shiki, yeah. Mi kisiki siti siki, yeah. Kamtonge kwa pisi, yeah. Mi sipendi vurugo, yeah. Mi sichezi na madogo, yeah. Unafika Marekani, unaanza Jonathan. Kikwambia nipotoka mbona dogo utaka. Sijui siku hizi kama ni kukosa kazi. Studio ya bure unajikuta na kipaji. Kisha una boost views, unajona umefika mbali. Unaanza jikubali. Unajona gangsta,
gangsta.
Kumbe nigga we ni booster, booster. Kila boost uwezifika hata 100,
yeah.
Deko mi bizo, bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, bizo, kabizo boy. Deko mi bizo, kabizo boy. Mi siti shu siti shiki. Make it sticky, 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 yeah. Cause I'm a famous, cause I'm a superstar. Kabizo boy, Kabizo boy, Kabizo boy.
Ice.